Facebook, watu wengi wanapata kuwekeza, social media kuna pressure, kama sio drama, watu wengi wanapenda na test, enda offline kidogo na utulize hiyo bongo ndo uone vile maisha itakuwa better, ama uendele kuscroll upatane na repost zikiingilia maisha yako pande pressure. Niko na shida kila pande, my phone nilibiwa na vindili kwa ni Sunday. Ilikuwa kidogo ni shande, already simu shadi ngunyuliwa sani fanye. Na nichukia na sionangi status zako, na sikio kundo na cloud chase, buda wacha vako. Maybe Johnny kifika ni nune bundles, ni kuje ni une kinyu unasema work in my app. Hey.
Mbono nani, mbono nani, mbono nani, mbono nani juu. Hey. Mbono nani, mbono nani, mbono nani juu.
Chakwalizo makofia ndakibia pale western jifunza dikibusi.
Ati ndahu hola nina
unyaze.
Ndahu hola nina
unyaze.
Ndahu 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 hola nina
unyaze.
Bono nani, bono nani, bono nani, bono nani.